And this a one we resound. There is some cup on there be.
And this a one me no case on.
Them fear.
Na fumecha necha kabi, ngati ina bamba chichi sibiayi. Na nchi gama kutwala waka, ila nechigwira mkazi kokange. Na kumakande ya soka nezikia, nekume yukubiri na yonezikia. Zikila weyajia pusineka, umbe ulite mese.
Money, a message.